mapenzi mwenzako nayajua. Nataka sema nawe nikufunze penzi mimi ninalijua. Nipe nikubembeleze ka mtoto ngara, kwa raha zako ujinenepe. Nikushike pendo lisiteleze, likagaragara wabaya macho wasisogele. Twende Zanzibari, Komoro, Mombasa, tucheze zumari, ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari uzidi takata, tuwe ngari ngari Dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na chungu,
ate 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 ate,
mboga mboga sangara uduvi,
ate 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 ate,
yana ya
ate 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 ate,
yana ya
ate 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 ate.
Mimi dakitari, dakitari wa mapenzi, dozi yangu temethali inatibu na kuenzi. Yangu tamtam bila kuchanjia, chachu kwa kudambulia, swafi kwa kuitumia, ni salama kama babu gamu tatafunia, dafu kwa kusukumia, chakurumagia kinyama. Benzi liogele hibali salama,
selelea selelea,
tuwele mioyo sende mrama,
selelea
ule tuji sosomoy, nyama nyama za shawarma,
selelea oh,
habibi selelea. Twende Zanzibari, Komoro, Mombasa, tucheze zumari, ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari uzidi takata, tuwe ngari ngari Dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na chungu,
ate 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 ate,
mboga mboga sangara uduvi,
ate 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 ate,
yana ya
ate 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 ate,
yana ya
ate 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 ate.
Analilia, oh, kashikilia, nimpe yote yote, yani nzima nzima, oh, kulamba lamba, chokoleti ya maziwa, yote yote.